alma unamsobokea uchunge ana ngala ukipenda usijepotea mpenda na choma moyo hauna gaspea hivi kwa nini aligundua Valentine Day ya kuweka deni mana mapenzi yanaongoza kwa kuua sindo vile bichi boy unafokoka unapigika garamika unaonga mwenza kwa na mega kisera mapenzi yanaumiza so siri bora niache ila siku kilio naumizwa mimi tu bishi wangu mwenyewe bora niokoke niache mapenzi yanauma rest in peace mapenzi oh bye bye oh bye bye oh bye oh oh bye bye oh bye Kumbe ulikuwa ujui anajifanya na kupenda kumbe na kupretendi jana mependana kuachana asubuhi najikuta unaishi naye kumbe anaoda wikendi so kapunguza mwendo papo nishuke utingo fungua gori niteremke safari ngumu wacha tu mimi nisifike japo sijafika ila nauli naomba nikupe kuna wengine wana wivu na mapenzi yao tena wamekubaliana na madhaifu yao Neta tita kurupo kia mapenzo kajikota nangu kia pabaya na kosiri mapenza na uma Sindo vile bichi boy unafokoka unapigika garamika unaonga mwenza kwa na mega kisera Mapenza na umiza so siri bora niache ila siku kilio na umiza mimi Bishi wangu mwenyewe bora nyoko kiniache ila siku kilio
from Moses.